ufuni ukuhamba ukuhamba nechomi zam andisafuni mna ukuzula ndihlandi nyuka nechomi zam hebu mandini enda ndikubo ichomi zam zazidlana ezintlungwini enda ndikuzo ichomi zam zazingekho ayo ndivile ndivile mama ilizwi lakho lalilikhulu ndandingamameli abazali bam ndandingakhathaleli ukunqandwa kuzo zonke zonto ezimbi nakuzo zonke into endandisenza iyathula mama sandivile ma thula mama sukulila mama botsomi bam bandishiye mandishiye kule nyaka nyaka thula thula wena mama ndivile ayo ndivile ndivile mama ilizwi lakho lalilikhulu ndandingamameli abazali bam ndandingakhathaleli ukunqandwa kuzo zonke zonto ezimbi nakuzo zonke into endandizenza ndithi thula mama sandivile ma thula mama sukulila mama otshomi bam bandishiye mna bandishiye kule nyaka nyaka yo thula wena mama ndivile yo ayo ayo mam ha la 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 hom ha la la andi safuni ukuhamba ukuhamba nechomizam andi safuni mna ukuzula ndihlandi nyuka nechomizam ebo mandini endandi kubo ichomizam zazidlanam ezintlungwini endandi kuzo nechomizam zazingekho thula ndivile ndivile mama ilizwi lakho lalilikhulu ndandingamameli abazali bam ndandingakhathaleli ukunqandwa kuzo zonke zonto ezimbi nakuzo zonke into endandisenza iyathula mama sandivile mama thula mama sukulila mama batshomi bam bandishiye mna bandishiye kule nyaka nyaka ayo ayo mama ha la 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 home ha la la.